Maggie Smith on 1-2.
Yo, Vanessa got the sauce.
192. Otu Amin. Niyazo chi. Yo.
Hustle. Notice kupanga maso. Apa ni kwezi kalepo. Nifuno paya poverty na blood pressure. Kuchevya kutuma pressure. Kutuluko shashini za kaleka. Chiveche ni mapiva. Nindrama chezi maridia. Hustle. I ain't gonna stop till the gas is out. I ain't gonna stop till the gas is out. Uliba kembo. Bama funo ni setting up, but vewa kama sivima ni itinga. Bali ponse ni geva no wanda mantumba. Yangali la kotina, bibizo, zina. Inonge wina mpaka kuwina. Ndiye emu, zikangena ni buelo shaina. Ku background inenzo shaina, ni tani china. Cheni laki ngangati sindrama. Bali drama ni akita drama. Nifuna chendrama no tiba nzanga. Ugeva chini za kaleka. Mpaka kupema nikaendoleka. Ni haile na mwamomu mkwala. Ukumpo ni ateti. For the aso I'm always ready. Kuchalo ni penta image. Nzapato ni tunga. Kuchilo nkala jobless. Permanent no timalesi. Sini chedwa kuchapesi.
Hustle. Notice kupanga maso. Apa ni kwezi kalevo. Nifuno paya poverty na bad pressure. Kuchefya kutuma pressure. Kutuluku shashini za kaleka. Chiveche ni mapiva. Nindrama chezi maretia.
Hustle. I ain't gonna stop till the gas is out.
Georgie's wa California, 092, Man Gadan, NTG official, Banona Beer, X40.